Atenti baba Nasma.
Acheko Miruno. Aha.
Kumaanisha nini?
Ah.
Si wanapenda kubeng.
Zunguka round about it. Nipe mzuka. Jee. Zunguka round about it. Njole nyoka miguri pande bati na bati. Bati takuri after party. Unachelewesha wakupisha tupite kati hapo. Uyo.
Fibaya.
Unasema je tuibe.
Fibaya.
Unantisha, tisha.
Fibaya.
Mbora unantisha.
Fibaya.
Uyo unantisha, tisha. Nikirugira mundi kigoma Bosho li tamzi kishanganya koma Dogo kimwaga pompe ya kutakoma Ntakupa mitusi ya kila koma Noma imi wabagoma
Fibaya
Dogo informa unapenda kuchoma Ila kuchoma choma tachoma tosira mama
Kumanisha nini?
Zambie beki zao mindo teka labao teka labori mina teka di dada zao steki na nyao spendi unyangao spendi dharau kireta dharau wau ni tutakutototo tutakutoa macho tutakuchaisa utatoa ulicho nacho wauna nakupa kitu nasema mimi sivuti sasa kama uvuti oya unafanya nini hapa unatuchola ise
Fibaya
asa kumanesha 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 dede
Fibaya
unantisha tisha Mbora mantisha
Atuna kitu ila kibosi Suni tutapata kita tunakipochi Wanakusomi zinga ila tupo kikosi Aina kukosa tukikosa tunaifosi Bisho bisho sina zarau zarau Sina romba ya nayo sina mwone ya keshi Maniringe kiseli jina mama wake amina Romba ya kukunja mungu ndo alichoni nyima Roya kukunja kunja Kumanisha, 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 nene
Wanangu wakupima joto, vipi joto, mnaliona umo
Wakupima moto, vipi moto, unaunguza umo
Wakupeti peti mchumba, vipi breki umo umo Wakuchimba da wangi, kuchimba mtoto umo 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 Kasha boy magwega umo 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 Chamo sina kike umo 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 Mene jade se tuonke umo 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 Mene yaka paya umo 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 Mene jamubi umo umo Jina malangishika umo umo Taisi umo umo Yo yo